Nimbakabaze yabakuze mu myaka. Emyaka enkago gutwaleyo wagguru. Muri bantu bamuwenda mikwano. Ensi ebetaga na fe. Muno kusima mukamba bakumye bambi. Tumwebaza mukama ayambe. Musitanye banage munwanye talo. Kuturela tubewo. Abazadde baffe, bajjajja baffe mwenna.
Jogebwa, ekitibwa kibagwanidde.